Minisita akula ku nsonga ya mateeka Norbert Mao ateesa nti abali mu kisaawe kya Yinshuwa basseewo akakiiko akalondoola entema atema y'embalirira y'eggwanga kakase nti ebiyisibwa biyamba okukulaakulanya lwa Yinshuwa. Mao ategeezezza nti akakiiko kano kaakulondoola ensaasaanyi ya gavumenti era n'okakasa nti ebisalibwawo bigasa kampuni za Yinshuwa ne bakasituma baazo. Alabudde nti okulondoola okutuufu kwossa okugabanya ensimbi mu mbalirira byankizo nnyo mu kusitula ebyenfuna by'eggwanga. Bino byogedde ku mikolo egy'okugaba ebirabo eby'aba agenti aba Yinshuwa abakize ku bannaabwe mu kuweereza obwa Yinshuwa Port Africana mu Kampala. Yesu Nkuluganya Insurance Association Janet Sache anoganyiza obukulu obw'aba agenti ba Yinshuwa olw'okunyweza enkulaakulana ey'obuweereza buno.